ananipenda kwa dhati, anatimiza ahadi, alinifia msalabani, mapenzi yake ni klasi. Ananipenda kwa dhati, anatimiza ahadi, alinifia msalabani. Aliko nito nikikumbuka nyumbani, enzi binadamu wanaona sifai, dhambi zangu mimi katupilia mbali, ni kweli huyu Mungu wetu yu hai. Aliko nito nikikumbuka nyumbani, enzi binadamu wanaona sifai, dhambi zangu mimi katupilia mbali, ni kweli huyu Mungu wetu yu hai. Ananipenda,
ananipenda,
ananipenda. Siku na feel ikiwa na shida, just go to my knees, anajibu maombi when I'm in need. He's God, he will always forgive, if only unaweza amini. All greatness belongs to him, all greatness belongs to him. Umenifanya Yesu mimi nangara, neno lako ndani yako iko imara. Umenifanya Yesu mimi nangara, neno lako ndani yangu iko imara. Aliko nito nikikumbuka nyumbani, enzi binadamu wanaona sifai, dhambi zangu mimi katupilia mbali, ni kweli huyu Mungu wetu yu hai. Aliko nito nikikumbuka nyumbani, enzi binadamu wanaona sifai, dhambi zangu mimi katupilia mbali, ni kweli huyu Mungu wetu yu hai. Ananipenda,
ananipenda.